sawirkii 14 saddex maalmood baadishay lankala araw bawlos yaa way noqodi indhoole madii indhoole noqodi yaa asiga aan ka ay dadka eebbahay inii han dareero wayna la kulmi lan la araw ananayas lankii la araw ananayas ii usi bawlos yaa iski raaceen inii dadka han dildilaan madii dadka han dileen yaa way arageen lankaleeto oo usina aaminsan ciise mugaasyaha way weeleen unun waynaki buuxsami ruuxa guduuska ah yaanaki buuxsami taas daraaddiyeed yaa nanki la araw ananayos yaa way ari ani ii lankan bawlos yaa wahaynaka buuxsami ruuxi eebbahay waynaki weelaane ininalaki baabtiiso dadkii eebbahay raaci dhanki iise taas ba'dishay unun kaniisadda ma dhibaano wayna ka baryahane dadka sidii ciise inin ahaano.